Wonder.
J drama or the bed.
Bonjour, comment ça va? Bonjour, comment ça va? Bonjour, comment ça va? Bonjour, comment ça va?
Oh yankee lève, oh yankee lève. Nina va yumba yumba do lima lève. Bossé kalève. Bossé kalewa, si ike kisi kali si take jawa.
Umgomo, 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 umgomo.
Aye, jimagiri magombo.
Asante Mungu Baba tunakushukuru kimwi wala hatuna. Asante Mungu Baba tunakushukuru mwaka tumeuona.
Jimwagilie makombozi.
Maskanka, ganja ganja, eh pombe pombe, yani mi ganja ganja, tunavuta maskanka, yani ganja.
Asante Mungu Baba, tunakushukuru kimwi wala hatuna. Asante Mungu Baba, tunakushukuru mwaka tumeuona.
KC Records.